omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa azzeemu okweyama okukulembera mu olutalo olw'okulwanyisa akawuka aka mukenenya mu Uganda okukamalawo ng'omwaka 2003 tegunnayita. Museveni bino abiyisizza mu bubaka bw'atisa omumyuka wa retired Major Jeff Kalupo ku mukolo ogw'okukuza n'okwefumiitiriza ku lunaku lw'abalina akawuka aka mukenenya olukwatiddwa mu tawuni Kaso y'e Kazinda mu disitulikiti y'e Bushenyi. Mu bubaka bwe, President Museveni agambye nti amaanyi gavumenti ye ge yateekawo mu kulwanyisa akawuka ako mu myaka egy'1999 gaakuttukizibwa olw'okutuuka ku kiruubirirwa eky'ensi yonna. Agambye nti Uganda erinako w'etuuse mu kulwanyisa akawuka aka mukenenya okuva ku bitundu 18 ku buli 10 okudda ku bitundu 4.9 ku buli 10, wabula ati abantu abakyafuna akawuka aka mukenenya buli mwaka bangi, nga mu mwaka ogwedde abantu 370 be baakwatibwa mukenenya mu mwaka 2004.
Accelerating tests and tweaks to achieve our 99 targets. Eliminating of mother to child transmission of HIV. Ensuring financial sustainability for the HIV response and effective leadership of the HIV response to ensure a well-coordinated approach.
President Museveni yeebazizza ekitongole kya gavumenti ekya Uganda AIDS Commission ekiyambyeko mu kumanyisa abantu ku kabaata akali mu bulwadde obwa mukenenya era nti gavumenti yeetegese okwongera obuvujjirizi mu by'obulamu.